Nananom ahemfo a yɛwɔ mpɔtam ha. Nkankan mu area ne nkuro kɛseɛ ne nkuro nketewa mu no. Yɛn nyinaa yɛn ho sɛ mmara no a aban ahyehyɛ no, yɛn nyinaa bɛdi so. Ɛmfa ho sɛ wowɔ kurokutuwa mu. Yɛbɛtumi aba sɛ ne ɛbɛyɛ bia no, ɛyɛ bia na wakɔka bi. Bi wɔ hɔ a na nyɛ kurom hɔ no koraa na ɛfirie. Wobɛtu kwan akɔ sɛ wode wofiri kurokutuwa mu ɛniha no. Yadeɛ no yɛhu kwan a ɛfa so ba. Sɛ ɛwɔ afuo mu o, sɛ ɛwɔ afie o, sɛ ɛwɔ abɔnten so o, yɛnim. Ɛnti sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛn ho bɛtɔ yɛn ne sɛ yɛnni deɛ aban ahyehyɛ ama yɛn no so. Nsa hohoro no ne distance no, sɛ ɛbɛtwe yɛn ho afiri duduo mu no, wo ne yɔnko bi te hɔ koraa a ɛsɛ wohu sɛ mommɛn kɛse saa sɛ ɛbi a, because ɛbi a wɔ ɛwɔ bi a wonim. Yadeɛ no yɛhu kwan a ɛbɛfa so a ɛbɛsan onipa foforɔ bi a ne deɛ aban hyɛ ato hɔ no na mesere obi a sɛ yɛn nyinaa yɛndi so prɛko na yɛhu kwan a ɛbɛfa so a yɛne no bɛfiri yɛ hɔ ma ɛde ahotɔ aba medɔbɔ ase.